wena uzophuzani ungenamali ungenamalaka sale ungenamalaka sale ungenamalaka sale ungenamalaka sale sicela ubuza kahle sicela ubuza kahle ungenamalaka sale ungenamalaka sale ungenamalaka sale ungenamalaka sale nakufika wena sifihle utshwala bethu siyazi uyinkinga ufuna ukhiphe imali kanti wena bothu uzobuza ungenamali vele uhlale ekhaya ubuze unyama ice angitona mali ukhonza ukela uyabhetwa lenu ungenamali wena uzophuzani ungenamali ungenamalaka sale ungenamalaka sale ungenamalaka sale ungenamalaka sale sicela ubuza kahle sicela ubuza kahle ungenamalaka sale ungenamalaka sale ungenamalaka sale ungenamalaka sale wena uthanda utshwala bobhanjelwa Tandinjiva kanti yini nawe Nabo fika kona bavele bahambe Stawa Uya beta kanti yini ungahlale kaya Uya betwa lenu ungenamali Wena uzophuzani ungenamali Ungenamalaka sale ungenamalaka sale ungenamalaka sale ungenamalaka sale sicela ubuza kahle sicela ubuza kahle ungenamalaka sale ungenamalaka sale ungenamalaka sale ungenamalaka sale
wendoda kanjini bakushile ekhaya Awuyekuphila ngale ndlela uzogcina umshaywa Uthuqela ju Kodwa ngiqeda ukukhengela iju Manje usuqala ukungithusa Usibala nama enemy for iphuzu
Uyabhetwa lenu ungenamali Wena uzophuzani